Ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA kiyimirizza nate ky'emmotoka zonna okusimbibwanga ku nguudo naddala ku luguudo oba enguudo ez'enkizo ng'olwa Kampala Road ne Jinja Road mu kaweefube ow'okukendeeza ku mujjuzo mu kibuga wakati. Kino kyalangiriddwa olunaku olwa jjo ng'ennakusa omwezi 13 omwezi guno ogwokutaano okuyita ku mukutu gwa X omutongole ogw'ekitongole kino era nga kikosa parking okuva ku nkulungo ey'oluguudo lwa Entebbe okuyita ku lwa Kampala Road okudda ku nkulungo eya Jinja Road ne Yusuf Lule okumpi n'ekizimbe kya Chitugum House. KCCA egamba nti kino kigendereddemu okutumbula entambula y'ebidduka okusitula obutebenkevu bwa ku nguudo n'okukendeeza ku mujjuzo mu kitundu ekibaddemu omujjuzo ogusukkiridde mu ssaawa ez'okunyuka n'endala. Ab'ebidduka bawabuddwa nate okukozesa ebifo bya parking ebirala ku nguudo eziriraanyeewo ate ekitongole kino ne kisaba abantu okugondera obulungi etteeka lino epya nga okulikwasisa amateeka bwe kutandika.